Kuptika.
International.
Prefer ko quite empty.
Make sure my G.
Nde me baba jinke mbura jaga de buri kagero.
Serious?
Ah.
What your shoes international?
Iwe. Nde bro wata jari wino. I don't need a broke nigga.
Nigga.
I want some dad sugar.
Sugar.
Noti na kolombe ya mishishile ilo mailolo wanjipusha tipep singa. Watimo balundo. Uwakuwa mpela balundo. I want some real money. Palo, noti love ya mkasido.
Ati, ngate iwe feka chinondo. Teti nkupeko fika soro kanondo. Ichi ta chfuawa pia nefi marondo. Chfuawa la venga chitwa nako balondo. Yeah. Avenga chupako balondo.
Palo.
Ati kuwa kwa nisha balondo.
Palo.
Hey, if your mouth think about it, about what you kembo kembo broke duty. Mune salava kukonga, wali mona poka malasha, lensha heavy duty. Iwe kuwa mpela balondo, numa love to uchushu mwa fengkondo. Can you handle maintenance week, every week kuwa kwanisha iwe konto. Tell me ponto, I'm not just your level daddy. My type ni vadi ama sugar daddy. Taputapunga TXNID. I'm not that regular girl, buddy. I don't need a broke nigga.
Nigga.
I want some dad sugar.
Sugar.
Noti na kolombe ya mishishile ilo mailolo wanjipusha tipep singa. Watimo balundo. Uwakuwa mpela balundo. I want some real money.
Palo.
Noti love ya mkasido.
Ati ngate iwe feka chinondo. Teti nkupeko fika soro kanondo. Ichi ta chfuawa pia nefi marondo. Chfuawa la venga chitwa nako balondo.
Yeah.
Avenga chupako balondo.
Palo.
Ati kuwa kwa nisha balondo.
Palo.
Iwe haba bombe, dakana sano tufipo tuwa mabondwe. Songa tetuchita 4 step ya bombe. Kuwa kwa nisho kuntwa na kubiri kufyaro mutele. Fwene niye mnene murumendo. Kwacha kwa chila mpuisha time kanotora. Tene type ya bari otora. Wiraimo na mutunya roala. Mona, bote ansa mpatumba na mukabongo. Pavenso na nguvipe soka tuweba kaviongo. Aka, kaibika fiatika mongola. Kwa tishero kenga kuingisha kukalongoma.
I don't need a broke nigga.
Nigga.
I want some dad sugar.
Sugar.
Noti na kolombe ya mishishile ilo mailolo wanjipusha tipep singa. Watimo balundo. Uwakuwa mpela balundo. I want some real money.
Palo.
Noti love ya mkasido.
Ati ngate iwe feka chinondo. Teti nkupeko fika soro kanondo. Ichi ta chfuawa pia nefi marondo. Chfuawa la venga chitwa nako balondo.
Yeah.
Avenga chupako balondo.
Palo.
Ati kuwa kwa nisha balondo.
Palo.
And I'm choosing international young bliss. Managers there are your ink. Pablo BMB. Big Swab Palo Saka. Cat man. So serious.
The mass.
Government. Mr. Lukunu Siwali, Boss Evans, Mr. Fumi, Will, then Ali Dole.
Oh my gosh, man.
Mr. Jacob, JCL, Joe, Badest, Oscar Empire, G-Boy, 99.